ila kiukweli umenikosea. Nisinipe poni, napokuwa nawe nafurahia. Kwa nini niteseke juani wakati kivuli kipo? Nikafungwe jela wakati sina makosa.
Makosa.
Give to me addition.